kale watabade tubaddewo boba na Uganda na daba na Luengo baweledwa magezo okujumbira kwenye nente kateka za government kubanga binji bebasobola okubera nga baganyulwamu na dala okusitulebye enfuna byabwe mu maka obaka buno buweledwa Ssentebe wa town council ya Luengo ate mu kaseera ke kamo yalono yakwatidde ekibiina kya NRM bendera ku kifo kya Ssentebe bwa LC okutano mu district ya Lubega Joseph Bazonona abadde ku mukolo ogogabira amagombolola asatu abatuze okuva amagombolola asatu emwa endokwaze mwanyi basobola okubeera nga basimba beegobe mu bwavu amagombolola gano kuliko egombolola ye Luengo ne kubeerako eye Malongo saako ne Kyazanga avuddeyo n'abategeeza nti singa balabira bulungi endokwa zino bagenda funamu ebirungi bingi era ng'abaddewo ku lwa omubaka omukyala akiikira district ye Luengo mu lukiiko lw'eggwanga olukulu Sise Donozia Namuju kubanga ye yasase yabadde ne mbaka munne Muhammad Muyanja Ssenyonga.
Yeah, okay.
Abantu naddala constituency eno ya Bukoto West ate yokukyemmwanyi ebadde bubi nnyo kubanga nze ntambudde ebbanga lye tubadde mu kalulu kano ndabye ebitundu bya Malongo nga bikyetaaga amaanyi naddala mu nkulaakulana ng'eyemmwanyi baalwa nnyo abeeno nga bakyasimba emmere enkalu bijanjaalo kasooli naye bw'otuuka mu bibanja bye bayina ng'olaba kibadde kibulamu zibadde emmwanyi ate ennima ey'omulembe entabulemu ebitooke so tusaba gavumenti eyongere ebitundu bino ebya Luengo bikyetaagira ddala amaanyi mu kusomesa abantu okumanya ekyokkola n'okubayambako naddala bafunira ensigo ezo embala omuli n'emmwanyi neebaza nnyo abantu baffe abafunye emmwanyi olaba nti basanyufu era nnyina esuubidde ne nti bagenda zirabirira
kale kati ye Ssentebe w'eggombolola ye Malongo Simeo Ssenkyama asiimye nnyo omubaka Namuju Sise saako ne Muyanja Ssentayi olusakidde ng'agamba nti kituufu abakulembeze balina kukola ekyo era n'asaba naye abatuuze bafunye emmwanyi zino buli omu yafunye endo kwa 50 okuzirabira obulungi baziganyulwemu
wadde abantu kumpi abantu 28 nga buli muntu afune emmwanyi 55 so abantu baffe enkuba ematandise okutonya ate baga nti emmwanyi bugagga abantu baffe bafunye emmwanyi tubakubiriza mugende muzisimbe emmwanyi ezo 50 ngo bado zirabidde bulungi zirina kye ziyinza okutuusa ku mbeera ate basebo ne banyona laba Namalongo gye nkulembera n'atafunye esi enkomero y'ensi genda kufuna programu za gavumenti nyingi bano baze bafunye ate n'olujja tujja kudda tulonda abalala nabo kyabike nti bafuna programu za gavumenti naye ku NRM ng'eggombolola ffe Malongo kubiriza kulona President Museveni
kale kati boba na Luengo nabo basimi abaka babwe Sise Namuju ne Muhammad okwenda maso n'okubiranga ababa sakide era ne bategeeza nti bakusobola okubiranga babira bulungi ebyo byonna ebibaweereddwa era ne bongera okubiranga basaba nti bekuba kubasakira ababaka babwe bongera okubiranga babasakira in fact ndoza guno siku ya mulundi ogususse naddala Muhammad Muyanja Ssentayi okusobola okubeera ngazza eri abantu bano nabo basuubiza nti bagenda kubirabira bulungi
omubaka omulungi y'oyo atuddiza n'amujjukira abantu baabo wansi ku gulawundi wansi naga abantu bange gye bali nabo beetaavu n'atujjukira n'atugonomulako ka surprise nga kano ate tumulina kye tumubanja naawe emiti nfunye 50
yenze Priscilla Kanohire neeyanziza Honorable Sise we bali okutuwa emmwanyi okoze nnyo okoledde ddala nga abantu be wansi bino bye twagala ffe ngaffe abatalina kye tuli bino bye twagala kubanga tukola mu butale tutambula buli wamu naye ng'embeera ebadde tunyigiriza nnyo naye kati nga bwetufunye emmwanyi katuteekeyo emmwanyi zino enkya abaana baffe bafune gye banatandikira
mmwanyi tugifunye era tukwebaza weebale nnyo weebalire ddala n'abatuuze bonna nga bwe tuli emmwanyi tuzifunye olwaleero pulogulaamu za gavumenti ffe tuziziteekamu amaanyi tuziteekamu obumalirivu era ne tuziteeka ne mu nkola.